Dead Music Africa.
Yeah.
He knows how he does it.
Yeah.
Start your rushing.
Yeah.
Music.
Guy. Root nigga. The best niggas. The cool guy D. If you mwava, if you chava, be humble, mona bose if you wava. If you nava, if you wava, we vanga ine ibele if you wava. Sakamana mwana biti na ipaneka, lakana sana kumponya pa biti shaba neka. Mwabashaya na imwala wonse ndemi teka. Wanna diso, niggas wanna be a beggar. I try things, I saw it until I die. She fire ya kuwa lobo chushi na buka na buy. The struggle in idion se paka pembe kovu noshi. Akatina kari wama lobo kare kofi. Bombe shala na makala wika suro kumbwa. Bengi na mnapuwa noveva firo kusungwa. Mwabashani na matiki ya mugari lea. Chaka fwile mkukumbwa hawe nebo na ya. Mwabashani, namishai. Kuba yupwe nebo na bako kurapa chabashani. Mwabashani, namina ya. Chaka fweku, Pika lamba jimba kabari nebo shako mapo. Bara kabari kumpo nyapa bichi jelo shapo wapo. Efe mwaba defyo naba kabari nebo na ife. Na akana na mapangi yenu nebo na yakana. Mapangi ya murwani neku waya. Wako semitima kwa jifi waya. Chaba shani, naka baba. Chaka kwebo kabari bichi na chababa. Inebo defi teneke, mwamu na te ngori pe. Mwaisa vanga ngoru pe, nifishi mwaba na mabe. Nefuka fine mwaba ge, nariba anji shaba kunga. Mwapita pala mabu. Naka papa tamba, nabasha mubamba. Wamono mubamba, bakampi teni zumba. Na ume firimba, mama ikinesi jimba. Inebo naba kwa kurabo vika na mbaje mbu.
Yeah. Wizi Talu HD World Fresh Diesel.